weekend y'amahoro n'ubuzima buzira umuze. Murakarama.
Mwaramutse neza dususuruke. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Twohereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge ni Mukarange, akagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana bahereye mu karere ka Kayonza, umudugudu wa Kamayange, aribo Nyamugabo Emmanuel, Ndayambaje Focus, Mukandesenga Domitira, ndetse n'abandi baherereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bitiga koni Kamazimaka Francine, ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mudugudu wa Kamayange harimo Samuel, Nyamugabo Eliya, Dani ndetse n'abandi. Ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza, abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje. Agiriye byiza. Ndimbo nifuza kubatura indimbo ya Rugamba Supiriyani y'Amasimbi n'Amakombe yita Ijoro Rirakoze. Murakoze.
Samuel we nawe urakoze.
Yego yego.
Tumuhigo yikoranye intwaro na nyamaswicika nigirije inkoti cumaritere ku kiganzo mutanutendera mu mugongo nirumenesha yurirakunze tumurongo murora urega kwizinu guzose yashize imihasa arenzare kera n'umurego muhe tuvumera umuririma urumenesha juru irakunze yibarutse yabahinda ati nimwitaze ndaruzi nyamaswa ndumurisha ndendi kurikiwe nize mwishaka kana zikubanga nigobe zanjye zumenesha yurirakunze yibarutsirwa nyakanyamaswa ubanza ragakwavu kikamara sendeva sina saturi ya medufata maja nuchini shanga orambunji ngongongu shangu menesha juri ya kunze giwa nutimari mazawa fozi
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hagenimana Germain ati muraho neza. Hagenimana we yego yego turaho neza na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David, Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Juheza ngani chigari uhiga mafaranga ngombe uzima mbiza sinaranji jama shuri sinasese ya mabjei shari wanjani ya menya honarenje hariko ichigari nivajai ya mara masa najishoro na nicho aronga Naraya majaro hirya no hino biranga mbumuye divatinda ngombona maramuko nabyo biranga hello mama waramutsute kunjeo amaramuko yanze oh mama hello mama ese muraho murakoma urukumbuzirwo nirwinshi Hatari mibereho ni kwaje Abamu nibanyamwe jendaho Kubona ugufasha nitombora Ibyina singi byiwacuwe Ikigari nibajya yamara masa Nagishoro na nicyo aronka Narahi amajoro hirya no hino Bumu ye diva zindang ombo na maramuko na jobiranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya America saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane nabawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu y'i Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline tuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori de la Sienne na utuye mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Patricia. Ndasuhuza n'umugabo witwa Thomas. Ndasuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Anastasia. Ndasuhuza n'umumama witwa Beata uherereye muri Norvege. Ndasuhuza n'umutipe dukorana witwa Anakreti. Nasuhuza n'umutipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire abatura indirimbo ya Byumbuhore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we na urakoze.
Kandi muzagire umwaka mushya.
Twese rwose nkabitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Yeah.
Barabuye barababaye abana
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA Radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abavandimwe dususuruke zose kandi zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu VOA @gmail.com mu biganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel ndi Kigali mu Rwanda ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange. Murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gasatere ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Ntambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyangezi Rose. Ngasuhuza bashiki banjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparari. Ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose. Ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godebereta Mushimiyimana uri Kimironko. Ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umutari Kanyagatare. Ndabatura indirimbo Bonani y'Impara. Murakoze cyane.
Bizumuremyi nawe urakoze cyane.
Urakoze cyane kamirindi kandi nawe nkwifurije umwaka mushya mu 2020.
Twese uzatubera uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugireho ikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Bonani. Murakarama.